We might have to have Bob come and preach sometime. I like him a whole lot. Grace and peace to you all from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Mali na neema kutoka kwa Mungu Baba iwe vyenu kwa jina la Yesu Kristo.
My name is Paul Bamel. I'm one of the pastors here at Eastminster, and this is my friend and another pastor here at Eastminster, John Ronell.
Jina lake ni Paulo, yeye ni moja wa chungaji hapa kwa Eastminster, na ametaja jina langu John kama mchungaji wa kanisa la Oaks hapa pia.
Very good. If you're able, I want to invite you to stand for our scripture reading today. First in English and then in Swahili.
Tutasoma kwa Kiingereza na nyuma kwa Kiswahili.
The scripture reading comes from John chapter 1, verses 6 through 13.
Maandiko tunasoma yanapatikana kwenye Injili ya Yohane, sura ya kwanza, mstari wa sita. Tutasoma mpaka 13.
Hear now the word of the Lord.
Sikilizeni neno la Bwana.
There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuweko nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Amen.
Amen. You may be seated.
Kaeni.
So let me get this straight. This morning, whenever I point to the Advent candle,
nasema kwa kusaidiana anapotumia kidole chake kuonesha nuru hii ya mshumaa, ninyi nyote mseme nuru imekuja.
We're speaking in tongues this morning, but we have a translator.
Leo tunazungumza kwa lugha tofauti, lakini tunamtafuta mtu wa kutafsiri.
Most of us love the light.
Wengi kati yetu hupenda nuru.
I know most of us like the light because we like to do things. We like to go outside and enjoy the
day. Tunapenda nuru sababu ya nini? Kwani kukiwa nuru tunaenda nje na tunaona vitu na kucheza na vitu.
Except when it's a school day.
Hatupende nuru.
Except when it's a day that there's school.
Hatupende nuru wakati ni siku ya kwenda shuleni.
Sometimes when it's a school day, we do everything we can to avoid the light.
Mara kwa mara wakati wa kwenda shule, watu wengi hujaribu jinsi yao ya kuepuka nuru.
My parents and my sisters are here.
wazazi wangu na hata dada zangu ambao wapo hapa.
And I would like to publicly apologize for all of the times that they would turn my light on in the morning to wake me up and I would yell or scream at them.
Nipo hapa kwa kuwaomba msamaha sababu kulikuwepo muda nilikuwa sipendi kweli waangaze nuru wakati wa kwenda shule.
The light would come on, I'd squint my eyes, I'd pull the sheets over my head.
Wakati nuru ilitokea nilianza kufutafuta macho yangu na kukokota shuka na kujifunika na kadhalika.
And my parents would say, Paul, if you don't wake up, you can't enjoy the day.
Na wazazi wangu waliniambia, Paul, usipoamuka hautapendezwa na yale yaliyopo kwa siku.
The truth is, if we don't ever wake up, we don't really live.
Ukweli ni kwamba usipotoka kwa usingizi inamaanisha hauishi.
Now there was a man named John the Baptist who came before Jesus to wake up the world to his coming.
Kulikuwepo mtu mmoja jina lake Yohana, naye alimtangulia Yesu ili aje aamushe watu watoke usingizini.
He came as a witness to all of the world that Jesus was coming. The light of the world was coming.
Yeye amekuja kama mshuhuda na kushuhudia watu kwamba yule Yesu ambaye ni nuru anakuja naye atakuja.
John was to be sort of like an advent candle.
Yeye Yohane alifanya kazi kama hii ya mshumaa kusema nuru imekuja.
You can't say it in Swahili. So he wasn't the light.
Yeye Yohane hakukuwa hiyo nuru.
But he was a witness to the light that was to come.
Lakini alikuwa mtu wa kushuhudia nuru ambayo ingekuja nyuma.
Our scripture tells us that he was actually sent by God for this very purpose.
Maandiko yanahakikisha kwamba alikuwa ametumwa na Mungu kuja kutimiza tu hiyo kazi.
And the answer is right in our text as to why he was sent to do this.
Na swali letu ni kujiuliza kwa nini huyu alikuwa ametumwa na Mungu.
And the answer comes right after the word that in our scripture text today.
Okay, Anna, please.
It comes right after the word that. Okay. And the answer to the question why John was sent ahead of time was
kwa kupata jibu kwa swali hilo la kusema kwa nini Mungu alimtuma Yohane.
You're better at speaking in tongues than I am.
That's another one.
Okay. The answer to the question why is that all might believe in the light, in Jesus Christ.
Jibu kwa swali hilo ni kwamba watu wote wangepashwa kuamini huyo nuru.
Some people wondered who this John was. They thought he might be the light.
Watu wengi maswali ya kupenda kufahamu huyo Yohana alikuwa mtu aina gani.
But he was not the light. He was only going to testify, to give witness
yeye
to the true light.
Alikuwa si nuru, bali alikuwa mshuhuda ambaye alikuja kuhakikisha na kushuhudia kuhusu nuru hiyo.
And we want to get this straight, that Jesus is the true light of the world.
Na ukweli ni kwamba huyo Yesu ndiye nuru halisi ya ulimwengu.
In Paul's letter to the Corinthian church, he said that we should be aware that even Satan disguises himself as an angel of light.
Kwa maandiko kitabu cha Wakorinto sawa jinsi Paulo ameandika na sisi sote tunapaswa kuwa inasema hata shetani mfahamishwe hiyo sababu naye hujifanya kuwa kama nuru.
And so we want to make sure that we're talking about the true light, the one who gives us life.
Na tunapozungumza hivi mfahamisho kwamba tunataka kushuhudia hiyo nuru halisi ambayo ina
The pure light, the one who gives us life, the one who makes our shoulders shake when we sing.
Hiyo nuru halisi ambayo inatupea sisi uzima na inaangazia ulimwengu.
Now, I am a big fan of cheesy potatoes, as you all are aware. Potatoes with cheese.
Yeye ni mtu ambaye anapenda viazi sana pamoja na cheese.
And I want to let you know on a little secret ingredient to Pastor Paul's world-famous cheesiest potatoes.
Na muda wote huyu mchungaji Paulo kwa chakula zote ambazo zipo anapenda hiyo viazi na hata cheese.
The secret ingredient is to put frosted flakes on top.
Yeye anafikiri siri ya kuchunga hiyo ni kuweka kitu cha baridi juu.
Now some of you might be tempted to buy generic or off-brand frosted flakes.
Inawezekana watu wengi mnapojaribu kutafuta vitu vya kuangazia, mnanunua mataa ambayo si mapya.
But do not be fooled.
Lakini msiwe wa kukosa hekima.
You want the true frosted flakes.
Ninyi mnahitaji kitu cha maana ambacho kinaweza leta nuru na mwangaza.
It will come at a cost, but all good things do.
Mujue hivyo mtapashwa kulipa kitu sawa jinsi wote wanafanya.
Now that I've got your attention and your mouth is watering a little bit.
Ninayo tumaini kwamba sasa mnanitega masikio.
We're talking about the true light of the world, the one
tunayo
who created you.
Tunayohakikisha hapa tunazungumza kuhusu hiyo nuru halisi yenye kuangazia ulimwengu.
We're here to celebrate Advent this morning because
hapa sisi sote tumekusanyika ili tuweze kuhakikisha kwamba nuru nuru imekuja.
This true light is the light that gives life to everyone.
Hii nuru halisi ndio nuru inayopea kila mtu yote uzima.
And pay attention, because years and years ago, we were told that the light was coming into the world.
Mukumbuke tuliambiwa miaka mingi kitambo kwamba nuru halisi ingekuja ulimwenguni.
In fact, the light did come into the world.
Na kwa ukweli hiyo nuru imekuja ulimwenguni.
The whole world that was made through this light.
Mufahamu kwamba ulimwengu wote mzima umeumbwa na huyo ambaye ni nuru.
Saw the light and yet did not receive the light.
Lakini wengi ulimwenguni hawakupokea hiyo nuru.
When you create something, when you make something with your hands or with your voice, it is yours.
Unapoumba kila kitu kwa mkono wako ama ukifanya kitu, hiyo ni kazi ya mkono wako, ni kazi yako.
Our children know this.
Watoto wetu wanafahamu hayo, wanajua hayo.
My children have been making paper airplanes recently, and we've been flying them through the house and outside and making paper airplanes go all over the place.
Watoto wangu huchora ndege wakitumia makaratasi, na hapo nyumbani wanaweza ziachilia ziende kila nafasi.
And my children will take their paper airplanes and they will color on them and put markings on the wings.
Na watoto wangu wanapochora hayo wanafanya, wanaweka kila sehemu na hata mabawa ya ndege hizo.
Those are their paper airplanes.
Hii inamaanisha ni ndege zao za makaratasi, lakini ni zao.
Jesus, the true light of the world, came into the world that was his because he made it.
Yesu ambaye ni nuru ya ulimwengu alikuja ulimwenguni, na ulimwengu huu ulikuwa ni kiumbe chake.
Our scripture tells us that he came to his own.
Maandiko yanahakikisha kwamba amekujia walio wake.
But his own did not accept him.
Lakini walio wake hawakumpokea.
They did not receive him.
Hawakumpokea.
It's like the light came into the world, but they squinted their eyes and they covered their heads.
Ni kama nuru ikija ulimwenguni, watu wanaanza kuvutavuta macho yao ama kujifunika wasione nuru hiyo.
They didn't want the light to disturb their restful slumber.
Hawakupenda hiyo nuru iweze kwenda kinyume na mapenzi ya roho zao.
But there were some who did receive the
Lakini
light.
Lakini kuna wale ambao walipokea nuru hiyo.
And those who received the light or accepted the light
Kwa wale waliopokea nuru na wakafahamu nuru hiyo
were given the privilege to become children of God.
Walifanywa kuwa watoto wa Mungu.
Now there's a difference between being a child and a guest.
Hapa kuna tofauti kati ya kuitwa mwana na kuwa mgeni.
When I would play outdoors as a kid and my mom would say, "Kids, it's time to come in for dinner."
Nilipokuwa zamani nilipokuwa nikienda kwa michezo nyuma nje, mama mzazi kuna muda aliniita na sema, "Hii ni wakati ya kula."
I would go inside and my sisters would come inside for dinner.
Hapo nilikimbia na niliingia nyumbani na dada zangu walinikuta hapo ili tuchangie.
But the other kids would go to their homes.
Lakini watoto jirani walienda pia kwa nyumba zao.
And God's word says that all who believed in the name of Jesus,
Neno la Mungu linasema kwa wale wote walioamini jina la Yesu,
were given the right to become children of God.
Walipewa uwezo wa kugeuka watoto wa Mungu.
They would have a place at the table.
Ni kusema watu wale wana nafasi kwa meza ya Baba.
And now we might be tempted to think, okay, so it's just about what I do.
Na hapo nilifahamu kwamba ni sawa sawa na yale mimi ninafanya.
But we're reminded in this text in John chapter 1 that God does the work.
Na tunakumbushwa kupitia maandiko kwenye Yohane sura ya kwanza kwamba kazi hiyo ni kazi ya Mungu.
That God is the one who gives us life.
Sababu Mungu ndiye anayetupea uzima.
It says that we're not born of blood.
Inamaanisha sisi hatukuzaliwa kulingana mapenzi ya damu,
nor of the will of the flesh,
ama mapenzi ya mwili,
nor of the will of man,
ama mapenzi ya mwanadamu,
but God does the work to give us
lakini
life.
Lakini Mungu ndiye anafanya hiyo kazi ili tuwe na uzima.
Not of blood,
na si kwa damu.
Our parents' faith will not save us.
Imani ya wazazi wetu haitatuletea wokovu.
Not of the will of the flesh.
Na si kwa mapenzi ya mwili.
Just doing better things and doing good things does not earn your salvation.
Usifikiri kwamba kufanya kazi nzuri ama kufanya vitu vingi hayo yatakuletea wokovu.
Nor of the will of man.
Hata si mapenzi ya wanadamu.
I can want so badly for you to believe, but I cannot force you to believe.
Yale ninaweza kuwatendea ninyi ni kuwasihi kuamini yule ambaye anapeana wokovu lakini siwezi kuwaokoa.
God must give you faith.
Mungu ndiye anatenda kazi.
But
lakini
I can be a witness.
Lakini mimi ninaweza kuwa mshuhuda.
John the Baptist was a witness.
Yeye Yohane Batista alikuwa mshuhuda.
He came to say, "Behold the Lamb of God."
Alipokuja alisema, "Tazama mwana kondoo wa Mungu."
"Behold the light of the world."
Tazama nuru ya ulimwengu.
"Whose sandals I am not worthy to untie."
Hata mimi sina uwezo ya kufungua kamba za viatu yake.
John was sent by God.
Huyu Yohana alikuwa ametumwa na Mungu.
He had a purpose to be a witness.
Alikuwa na shabaha na kazi moja ya kuwa mshuhuda.
Because God desires that all would believe.
Sababu Mungu, hitaji ya Mungu ni kwamba watu wote waamini.
The light himself was even sent as a witness.
Mujue hata yule ambaye tunaita uzima naye
Jesus testified concerning himself.
Hata Yesu Kristo alishuhudia kuhusu yeye peke.
Jesus said, I am the light of the world.
Yes, alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu.
Whoever follows me will not walk in darkness.
Yeyote anayenifuata hata tembea kwa giza.
But will have the light of life.
Lakini huyo atakuwa na nuru ambaye inampea uzima.
Jesus said,
Yes, alisema hivi.
I have come into the world as light.
Nimekuja ulimwenguni kama nuru.
So that whoever believes in me,
ili kila yote aaminie,
may not remain in darkness.
Asibaki huko gizani.
And Jesus said,
Yes, amesema hivi.
While you have the light,
muda wote mnapokuwa na nuru,
believe in the light.
Amini hiyo nuru.
Though he had done many signs before them,
ingawa alifanya vitendo vingi mbele yao,
they still did not believe.
Watu wale hawakuamini.
So John was a witness.
Huyo Yohana alikuwa mshuhuda.
Jesus was a witness.
Yesu amekuwa mshuhuda.
The actions of Jesus stood as testimony for him.
Na vitendo Yesu amefanya hivi vyote vilimaanisha huyo ni nani?
And the question today is, will you be
na swali
a witness?
Leo kwako ni kusema, je, na wewe ni mshuhuda?
Will you point to the light?
Je, unaweze onesha kidole chako hapa kwa mshumaa? Nuru, mekuja.
And will you be one to turn to the light?
Je, wewe unaweze kuwa mmoja wa kugeukia nuru hiyo?
Now I know some of you are terrified to
Ninajua
even think.
Wengi kati yenu wanaoga wakati nuru inaonekana.
You're terrified to even think about being a witness.
Wengi wana hata oga na kutetemeka sababu wanafikiri hawastahili kuwa washuhuda.
No one wants their kid or their brother to yell and scream at them when they turn on the light.
Hakuna hata mmoja kati yetu ambaye atahitaji mtoto wake apaze sauti ama alie sababu ya kuwasha.
And many of us are afraid that if we are witness for Christ,
na watu wengine wanaoga ya kuwa washuhuda wa Yesu,
that our friends will leave,
sababu hawapendi kupoteza rafiki zao,
that we will be cast out,
kwa wanafikiri watakuwa wameishiwa.
But I want us to think about evangelism as being a witness in a different way.
Lakini ninawasihi tufikiri kuhusu kutangaza injili kama njia ya kuwa mshuhuda.
Because kids don't really want to wake up for school.
Ingawa watoto hawapendi kuamuka kwenda shuleni.
And so I don't want you to think about being a witness as waking kids up for school.
Usifananishe kuwa mshuhuda kama jinsi ya kuamsha mtoto kwenda shule.
But I want you to think of being a witness as waking kids up for a snow day.
Lakini nataka iwe kama kuamsha watoto wakati ya baridi ama barafu imeanguka.
Because the news of the light of the world is good news.
Sababu habari ya nuru ya ulimwengu ni habari nzuri.
And if your house is anything like my house, if your family,
ikiwa jamii yako ama nyumba yako iko kama yangu,
your kids will see a snow day as a wonderful thing.
Najua watoto wenu wakiona hiyo barafu ikianguka wataona ni siku tofauti nzuri.
Some of your friends and coworkers and neighbors may slam the door in your face.
Rafiki zako hata wale ambao wanafanya kazi pamoja nao wanaweza kukujia.
But this news we bring.
Lakini
this news we bring, this news we
hii habari ambayo tunawatangazia
is good news.
Ni habari nzuri.
And so I want to give you a couple options, a couple things for you to consider this Advent.
Hapa ni najitahidi kuwaonesha vitu vingi na ninyi mtachagua kulingana na hii siku.
You see this Advent candle wreath.
Munaona Nasema nuru imekuja.
And I want you to consider getting an Advent candle wreath for your home.
Na ninawasihi kuwa na hii kuwa na mishumaa hii nyumbani mwenu.
And if you don't have five candles, get one candle.
Ikiwa hutakuwa na mishumaa tano, naweza hata kuwa na mmoja.
And invite a neighboring family to your home.
Na wende ukalike majirani wako wakukujie kwa nyumba yako.
And as you light the candle,
unapowasha mshumaa,
tell your neighbors about the light of the world.
Waambie jirani wako kwamba nuru imekujia ulimwenguni.
Have the kids light the candles.
Kubali watoto wenu wawashe mshumaa hiyo.
That's option number one. That's possibility number one.
Nikusema hiyo ni kujaribu mara kwanza.
A second option is this.
Ya pili ninayowasihi ni hii.
Bring someone here with you.
Mulete watu wengine pamoja nanyi hapa.
Next week,
Juma kesho,
we have the celebration service.
Mujue tutakuwa tukisherekea.
With a choir.
Na kutakuwa waimbaji.
With the bell choir.
Na kutakuwa makengere.
With an orchestra.
Kutakuwa wenye kupiga vinanda.
With a preaching of the good news woven throughout.
Na kutakuwa hata kuhubiri neno nzuri la wokovu.
Don't just invite your friends.
Usilete tu rafiki yako.
Bring them with you.
Lakini muje nao hapa.
And if you need to, meet them at the doorways.
Na ikiwa utahitaji unaweza kutana nao kwenye milango hiyo.
And have them sit with you.
Na wao wakubali wakae pamoja nawe.
Next Sunday, 9:30.
Juma kesho saa tatu na nusu.
9:30 and 11.
Na saa tano.
And on Monday at 7 p.m.
Na hata siku ya kwanza ya kufuata saa moja na nusu ya jioni.
And we have three more Sundays of Advent.
Na mjue kuna juma tatu zingine za matayarisho.
And then we'll be together again for our Christmas Eve services.
Na muda mwingine tutakutana ni kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu.
3 o'clock, 4:30.
Itakuwa saa 9 jioni, saa 10 jioni.
6 o'clock, 8 o'clock.
Saa 12 jioni hata saa 2 za usiku.
The early services will have the kids acting out the good news story.
Ibada ya kwanza ndiyo itakuwa na watoto.
The 6 and 8 o'clock will be wonderful times of traditional worship.
Na ibada za jioni zitakuwa ni ibada nzuri na tutaendelea.
Don't just invite someone.
Usialike tu mtu mmoja.
Bring them with you.
Lakini uje naye.
And perhaps a third option.
Kuna kitu cha tatu mtafanya labda.
That you would be prepared to share your testimony also.
Uwe tayari siku hiyo ya kuchangia ushuhuda wako.
Consider writing down the things that God has done for you.
Vizuri kuandika kwenye karatasi kila kitu Mungu amekutendea.
And be prepared to share the good news.
Na uwe tayari kwa kuchangia habari njema.
Because as this Advent calendar, as this Advent wreath reminds us,
sababu matayarisho hayo yanatukumbusha kwamba nuru imekuja.
The light is coming.
Nuru imekuja.
Let's pray.
Tuombe pamoja.
Father, we are so grateful that you have given us this time to come before you today to hear again the good news that Jesus, the light of the world, the one in whom we have all been created in, the one who gives us life, the light is coming. It's not a false light, but a true light. And so we are grateful this day that we can come and prepare ourselves to receive Jesus Christ afresh and anew. Lord, may you bless your people and may you encourage each one of us to share the good news that the light is coming. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.